Get to our legend, homie. R.I.P. Pink Key. I'm thinking about.
Without me, what you gonna do?
What you gonna do?
Without me, you're just not you.
Not you.
Without me, you're just not you.
You're my senorita, numero uno. My girl. When the wango, you know. Kinyakati, nimebaki kwako kinyakati. When you know was a hadi na bidi kala lam karatasi na shika ngoma na kuandikia. Baby when the wango sister do. Mindio wako yobu. Hizi vitu flani miufanya ndani ya fani na amini. Wewe lewa. Junajua mziki kwangu kazi, pia mziki kwangu ni riziki. Don't think when I'm hustling in the streets every day I'm chasing after these other girls. You my girl, you're the best, you're the only one in my life. You make our life like a roller coaster, realizing our goals. Kadiego Costa, you're my star. Ndakufuata, ndakupata bila matata. Furaha na raha na hisi ni ikiwa na head. Tunavutia kama kiko na digali. Hadi tunasomwa kama Florent Fauna. Love the way you drop it low like Cat de Luna. Make you me going bananas. You my uptown lover, you my savior. The only diva in my heart on top, shining like chandelier. Kwako ndio na aminia. R.I.P. Pinky.
Think about.